Yo. Leo si chase nature pa dry. Ini heni mzee. Ambarei anauliza tilini niko free. Mina wika any day. Napenda ganji iko kwa damu. Man, I was born this way. Ati breeder unavoid aje maswara. Simple and ill and pray. Wanasemu wa mimi sule cobra. Pre big baba kuroga kuroga. Game days ilikuwa gani masaifa kutema kutema. Alchemist nightclub. US tu amina kam kuchachisha. Embassy ndo meringa na visa. Maopongo ni marapa upenda walami. Slavery bado jaisha. Cheki vile rap imeji. Nili make mita mwezi wa sita. Sezo mina kinda mirista. Hii ni talanta, baraka na kismat. Kwa hivyo my G, ebu think fast kabla ulete zo chuki kwa insta. Me and the fam tuko intact. In fact si wenda kanisa. Kwa mdomo sina vagina, but na deliver kajumi ya. Freaky girls unimaliza. Kabaya, Diana na Shakila. Kai mesimama unakalia. Gwede ufanya natulia. Baby si unaka familia. Bonju bonju misi Benzima. Miu kuwa MVP kamesis. Kosi mawada ka Dr. Sebi. Udangu alikuwa na madeni, ilibidi jotu fukuzi wageni. Dreamza kuonga kwa teli, kabla niki ongeze jegi. Sai big baba na father many, mbako le rapa likam na mavedi. Leo si chase na ichapa dry, ini heni mzee. Ambarei anauliza tilini niko free, mina wika any day. Napenda ganji, iko kwa damu, man I was born this way. Ati breeder unavoid aje maswara, simple and ill and pray.